Mpoli Kubanga yafuba Natendeke pisa Okukola kaka mufunye Kufuba kwesebo Kwe kutu wesanyu Nebo bango funye Kakatono mzate kamuwe Omuzate visanyu joli Kubanga yafuba Natendeke pisa Okukola kaka mufunye Kufuba kwesebo Kwe kutu wesanyu Nebo bango funye Kakatono mzate kamuwe Webasanganyo abu wazadebo Abakula mirito mkula Okuva wali umyake jobuto Unange chochige Boloza omzade wafuba Nalabini na olubuto Nakuzala mama na yosa Abanji baba sula yokutale Omzade misanyi joli Kubanga yafuba Natendeke pisa Okukola kaka mufunye Kufuba kwesebo Kwe kutu wesanyu Nebo bango funye Kakatono mzadeka muwe Kwa bango randebu Kababu rando utulo sebo Ebyo mjwe vya webye balina Neba bitunda bakubonye Bakola nyo munage nosoma Katia bakwe gomba nkumu Olisa sula chomo zate wafuba Usano ya galinga bakulu Omu zate visanyi joli Kubanga yafuba Natendeke pisa Okukola kaka mufunye Kufuba kwesebo Kwe kutu wesanyu Nebo bango funye Kakatono mzate kamuwe Eba zanyo abangebe nina Abampande amagezi Ganyambye nyo mwebio mefunye Ebi fude chochendi Kola nyo ebi njibye manyi Ebi sanyusa avalabi Kabantia kubya ngebi nina Bendera vira awakuru Omu zate visanyi
Sanyi sanyi nyo
Kubanga yafuba Natendeke pisa
Yakola
okukola
Yafuka
kamufunye
Mukate omuwe
Kufuba kwesebo
Sabo yafuba
Kwekutu wesanyu Nebo bango funye
Kakatono
Kakatono
Mzate kamuwe
Mukate omuwe
Mzate visanyi
Sanyi sanyi nyo
Kubanga yafuba
Natendeke pisa
Yakola
okukola
Yafuka
kamufunye
Mukate omuwe
Kufuba kwesebo
Sabo yafuba
Kwekutu wesanyu Nebo bango funye
Kakatono
Mzate kamuwe
Yeche chomunange